VIP Music.
Bravo!
Shingapi, nataka nipange kulu kwa niko wapi. Bibe ngombe ulaisi kwa nisi upati. Basibali iwe supu tunywe na jabati. Vitungu na pilipili, asali na zubiri, maya ikachumbari, ubwabwa na ugari.
Ugari, how would you Kingereza?
Let me show you mama. Like daddy, like bababu,
bababu.
Like mama, like dududu,
dududu.
Like sister, like ooh. Njaro kumuwa woya,
you know sometimes bend it bend because matter is anything which occupies the space.
You're
on the beat like a ding show band, jamani.
Basibali wa subutunywe na jabati.